ulijua usikwe manane. Jikaze moyo usigombane. Bora kumenyeka ujigange. Isiwe binadamu msukumane. Wanapanga kutwa barazani. Ameeka kesi mwafurani. Tena kwa dhulubu isumizani. Haijulikani kosa gani. Sio eti kimya atakusema siwezi. Kisasi changu hatari pisa mwenyezi. Jezira nijua kubariki mwezi. Nitakapo butu wanajua mtaniezi mimi. Niso silaha vijambia. Anaye tulinda nijalia. Sio budika tubondia. Dao ya keurizi miemia. Kunijajira kubaraha. Minara, minara. Ay mama wenge, mawenge. Ay mama wenge, mawenge. Ay mama wenge, mawenge. Ay mama wenge, mawenge. Basi tena twende 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 mama akinipa kizungu akinipa kichina akinipa kikorea kikorea nataka tena akinipa kizungu akinipa kichina akinipa kikorea kikorea nataka tena nipe 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 kidogo chaka msheda Mama Ashura nipe 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 tena kidogo chaka msheda Uwezu wena nipe 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 kidogo chaka msheda Baby wangu nipe 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 kidogo chaka msheda Mimi mwenzako nina mwili wa mapenzi sina mwili wa ngumi Napendwa sina blood ya kunguni Unasema mbaya mindo langu chaguo Ndo yeye changu kipoze oh 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 Aina mawenge, mawenge Nao niponda ponde kweli na kubali Aina mawenge, mawenge Kila nao pia kubali wa shafiri kwa mana Random music hapa Panya bonge cheza nao Chokora cheza nao Kevin Debye cheza nao